Whatever you do, 'cause Cajun moon done got.